hatu meel irsaagdan ilaahay goba jeengadaan hata fadaan meel barina fadaan roobana dilahay baraasa fadaan jeengada fadaan baadana ilaahay wiina waa wal heneen qorana magafaana waa reed wal ina ninka dara fadaan wal goba shanu fadaan saasa ana nabdad baa bogta aan hayne dajer dadku isku toome dadku hata meel umtu leen isku wada jirma nabil kon haray miska dad umtu leen iska aragay hata madisin batan haray ay ka dhalay saraa badan hata inta kale meel muskul koon ko ala shabaab ku gahay ko dadti inta ka ku gahay ko hunguri ha ku gahi ko bertis ba gara dai bari berma magabo yal si entul ko ata suru islam ka sku kunole wal habar siria karano sa sa sku gana re di hore de lan ka no ron ka darsu doi